yande sappo jeddi min ta chapantati studio kala ngo habaruji fulfulde kore janyal e modon habaruji meda hande en kala hala Mohamed Bazoum laami leydi itade laamo endan kanko e himbe goddo wi'ama be pileke faabe dogga kenyande enda dun du konna ni hono fedde hawji laambe kam woni ko wadi andinorne en nanana dun laati nonni faawari jondu konna ni nyaaw goddo dun konna bangi e der leydi enda tonti fa nyaawgudu konna don suuli himbe sanne tagabe hebo on ko dun nangi yewter men pinani sido kala ngo haltanani hala faawari jondu konna ni noy wattu ko himbe heba non jonde jam suka ummatore hewbe non goni e do maccu ko djanyale mo min Soumana Amadou janganton habaruji di endani e fulfulde nani ele kibaruji di hono andinor ko wurti 19 leur octobre 2023 tati hono fedde laamu leydi Niger weten sen SP be ngadi ndu ko nani ele fille ko darto faarje be bi hono wakkati yande tati subaka wono ko horejo leydi kiddo Mohamed Bazoum kanye faarjo ni e koreji mudum no tawdaade ko ndan e himbe didon gollo makko e sogiyeji didi ay himbe didon wobbe fa handen be muyino faabe kebbe murto nokkuto be gono e padda to enda do ono faane fedde CNSP holli wiide ni hono hunno ko lati faarjo ni dum wadi non endan kaano woni dum hebi dum be kebi be padde kedum nene ne kadi konani hono wurtago gol heba e wadde be miilidi konani fa hande hunno ko lati ko wonno filene gam batti Allah yaade leede godde ferje godom ko wana do endan e der leedi Niger lawol goto gol ni fawar jombe kolli wiide ke hono himbe tawabe der majjumbe fu inde mu e yettinowama fawar joni to procureur gam batti Allah e fi o wadene wiida gol nani faawari jondu konna ni ele kibaru no wodi na walla gon ko lati faawari joni hono durobe tawab tan region mo difa kay gonno kala hala majjum dumbe bi gan alle be jia na walla ka enda en don heewi sanne e dabaji na walla ka du konna hunno ko lati ni suuli himbe sanne gam be pami wiide ke hono do hembre chapande jeetati fu ko nangi e dabaji enda non nani fa hande du sey wi'e ketno nano hono gidi adrahmani yewtidi e faawar jondu ko nani hono loktojo horeto ndan do fila dabaji nan ko be kaldi
to gaskiya de bana mo wayi
yota hitane hikka nyaw dabaji gon wangi min bowa yide irimu sabi satar man wodi far dabaji din fudo dabaji maudi hano nai kan nyaw gum buri nangude nyaw gu nangatana koyde majji e hunduko majji do pecce sappo jetati fu nyawgun nangi dabbaji gondi der takan tarage den joni ni no wodi safareji ko dabbaji din gonno kokki bibbe gawde kan hawrudirte e gelleji watte e hunduko majji e koy dendo no wodi nebban ko wujete e majje no wodi dabbaji di nyawgun tampini sanne fa e bawta ba nyami di bawta duroido dun no hune keso ko anda
kiyo abun gaskiya sabo abune gaskiya mu ga wajen mu
nan ar fila nyaw faawar joni ko watto himbe hemre chapane joon kam won ko nangi na walla kessa godon lati kadu kono durma won ko nangirto himbe wi ama himbe ko watto sappo jene don ko dum wari dum du wana le region Agadez o enda hunno ko lati lati ke sakula sanne gan yude lewru janvier warde sappo e tati lewru octobre dubinade noga e tati ni faawar joni ko watto hono no kuje kewde loktoroje ko watto nayni jokka mbieten woni ko dum tawra hunno ndu konnan ko suuli sanne nani ko mbieteedo fa hande ni Hamisu Mammal Lawali kawjido fi ko ndarto hono sigilade e kokkol kibaruji fille cellal on sarusi mawdo kawjido cellal region Agadez o halani bande mi Musa Mamma
sa commencé à la
nyango fudda kana no e fuddode hitani dubu jinaaji didi e noga e tati e halaka kalten kander loktoroje nayi wontona walla kayi a loktorore nda ader bisnat Agadez ingal kambe kirozerin dum neldi nawabe gere der loktoroje mawde de region den nimbe hemre e chapande joy e jeego kambe wondi e nawalla ka e nimbe sappo e jeenay ko mayi dermu wodi du nyango nangatana be dubi joy yottade sappo enai kambe dubi sappo e joyi warde dubi nogayi e jenai wondube na walla ka kojanama teddengi harto nyawtol mudu yilaru wadoyde widagol sigilama wodi labi fu kojama tindinde bibbe wuro e loktorobe do nyawgu
Allah maladi
noni hono fonaf kandu kan wonno hono batu non ko watte do fila kollol kulantere jeje yaade ko rewbe kaju skabe rewbe gatto dum du kondan kenya woni ko batu majju mabbita do gallu nyeme gam hokkude rewbe enda lawol be kebe kolla kulle mabbe mbaawi be kebe do kondan be jewda ko mabbe ko kondal kibaruji fa woda sukabe rewbe hen rewmoobe ne hen nani ko fawari jondu kondan ni biete do madam mayachi hadiza mayga kanyu won kaw jiido hono odo batu wonno halando enda gam battimbe fama do majju fa woda
minen yilo der redu leddin gam wadango su kabe ummatore e rewbe beidol andal do fi nyamduji kampaniji pamari gan di keba jaki yeso gan lewru october no lewru ko ittana nawtorade kulle wuro wadi be fu minen gansitobe to fonaf o be gara be kolla ko be bawi ko debbo fu yidi ni woni sonna kulle mu ko waddi dum hokkambe do lawol be peccho dira andal hakkune mabbe hana nyamay tam batugu watte no wadde der red leddin dum wa'ata kena ko watta leddin heba lawol ko yehi leede jananɗe janni minen gidi ummatore e rewbe keba jaki yeso do golleji di e
entreprise nanni faar joni tanda agades du kondan ono ko watto tonuji chapande jedde jette e feccere ko lati ngure no endan e mar no tawa hen gawri no tawa hen enda kan wadana hon himbe latibe du kondan ni no tawa chadale sanne chadalde du kondan ndiyam won ko boni nanibe galleji kemi jedde chapande jetti e joy won ko dun ewi to enda agades yerno biiru min enda gam batti wadde de ballaga odu kondan dum waddi ko faande ni dum wadda yare ne to mabbe to endam se ni wi'a ketno nano fawar jondu kondan ni biete do hono jokka mbi en biete do shaggu mamman lawan latir kany o woni ko hawji fi hono fa hande ni kulle ballaga minister hawjinde faabaade himbe yurmende ko o halani Musa mamman do fi o
pour toute la région nous avons
de région on fu no fati min kebana jom en baade ji kemen jena yo chapande njoyo e tato be bononde diyan hewti hedde de region agadez du fawar de joni be njotto nimbe kemen jeddo e chapande je tato e njoyo ko fi on hewti sabe majum wadi ko sigila kaji do fi dirwi didde e rafi nyamri on watti kwata to nuji chapande jedde je tati do inde mabbe ko be garante jombaade fu hokkata kena sakuji maro didi ko kiloji lasu e joyjoy dum kambe sakuru gawri woturu wodi jombaade du fu burta bandu nonde foti fu
meme ratio
nan tayna arlite dum faande region agadez tawede ni ciagal mabugol kero hakkul leydi ni to enda algerie no wodi torraji ko wadi sanne sabu alle e kambe enda be kettabe nana nyamdu no handre no wodi no bowruno ni enda dum wonno ko horejo lumobe to enda arlito o haali o wi nenne ne kay du ko be tawda hande kulle kidde de mo be ciotter himbe nenne der balde garoje be miijani dum waawi tabe dum yaa dum beeda ceede kulle nyamriji di enda dum torandu ko nabbi be wuro yerno o haaliri o wi kana woni o wad noddangal yaade e kero himbe fu ko wat ko tay dum hebi lawol firtege do majjum alaji umma bab makka nani ko haali e do fi o enda
tum maye mai buhun shinkafa
ilunya mai sakunu maru du wanana budi ujinaji tati e keme didi yade e keme nay menen kay to Allah habbiri min bangudon woni illu gineji cikanodi arande no desi din kam woni hantai amma sedi kantoi chada on yotta to min fudu ko kero lady hakunde ami algerie mabba dum buri bako le balden bittido nimbe bi dum mabbitama balde ni be mabbitiri dum dum du simo e dabina kam nati hande se karto ma ka goto jiida non fu hunde ko wujja nannano denne be mabbe tay kerol mabbe ginan
kal heba subude ba
nyere region mo difa department mo gingimi du kondan hono har fille jangino suka rewbe yaadu yes heba ma sanne kanon be kolli wiide ken heddi ko heewi ko yidi wadede e do majjum dum wonno ko madame ahmed bintou latir kanyum wondo inde sarusi kaw jiddo jangino suka be rewbe haali dum du wonno ko haala makka endan meena bokar bandi min waddi do
Sani bidda debbo hebi andal idum wadani dum nafakkaji dum hokka sembe njaki sukalo ndo e l'école be acce du timminde jandeji mabbe illa college fa yotta de lycée jonka fa yotta to be kapta golle dum du gabbe keba durwi didde e rafi andal kanjum e talkaku sabu de bidda debbo hebayi jangude idum soccita dum caggal wodi andal watta ko leedi ya yeso gomnanti durwa der jangirde godu
da tanjede dan fu ngadane Simon no kuje gondo sukabe ben no duudi sanne amma cuudi jangirde ngala wodi nokku gondo tendeje tawa dum du farri ter ko tawa der mun no heewi sabngulu hita no wayi ummade der mun denne jangino be bibbe wuro fu hakkiloje mu en pukkata ko
garibe fanta
non ni ta en arlit fawar joni hono himbe lardube be mbi be ngadna dangal yaade e horebe kanye wodobe tondi jungo walla be nokkure mabbe mabbaane to be yaatabe to golle to heba mabbite dum du kono mbi dum boyi mabbe to en latnibe chadale sanne kambe men en dan himbe mbi wulandu no ya e neddo fu Ibrahim Yahya kam woni horejo mabbe kambe lardube enda nani ko haalani bandi min to en arlit
Areva ta gina shi saga
Areva kan yibi dun gan walla lardube fa fuddi no hokka ballamu hano are gollitirdi guri e palansuji e ko nandini ko golle den kani fuddire merci cordo hokki ballamu sis contact do waddi ballamu der fi kokkol andal do fi gadul tiafune diam OEM do walli minen bayi bi der didi feccere warden fu kambe gadi golle centre on darike sedda fonditol wadi ko min gon minen gada hakkune amin den ko min jara gollegi din yeso
kuma sai a ci gaba da abinda za a yi in Allah yarda
yanka e do so won ko jaaten to tawa farjo ni hono fedde rewbe wande be reyi wande keyne dum woni jokkay nawdiraabe non ni rewbe famarbe mawbe de kirabe worbe wotube ka en kan du ngadi batumu en be mbibe kadan hawrine mabbe gam batte Allah be kebbe kambe be ngadan naral hakkune mabbe madame Hassan Zata o wita kena do faande ni mintu saidu
wonda kena do wonda beere groupe di
duubi didi ni ko min cingi fedde de ko de kiraabe mawbe e famarbe weltaare ni no wadi dum gada mun do ardido fedde de kiraabe famarbe kanko yehi tonnyame sai tawi iri fedde de kam beeginimo ko o wari sai o fillika sai min cingi fedde de nan do fu wi a watte nata gatta gidoma minen gada rebe kema new tawabe der fedde din Allah yettama de ni goto hebi batu der amin minen balla joomun minen godi gude nandu de min gattoto fadde fedde de singetem no wodi roobe be kaldata amma jon e poti handen himbe fu paami
nani worti yerno birmi on horejo rewbe en ambite do madame Ahmadou Zada Mintou Saidou yewter makko en nana Hadidja Hassan no ko on duube ngadi duube dide be gollado no wanteri studio kala ngoni en kala hala ande enden do fi ko darto bolowale e ko waddata jam e cellal kany e fawar jom potal hakkoni himbe kam wona yewtere men en pendinol sukab ummatore hewbe du ngoni ko naati e majjun laataade fawar jondi daranibe hono jonde jam hebo kam wona yewtere en do leydi Niger hunno ko laatiide kon non wadda nafa kam dun sanne sabu himbe puddi paamude fa woda na jidaadu ko non tawe dun tabiti fa dun wodi nani ko yewtere de Farid Ibrahima wadde min ko min gatte dengal fulfulde
Rabiu Yakubu Husseina no sukabe ummatore non tewtobe jonde jam Husseina kay no bi region Tilaberino o famine jiida makko patal
du conflit c'est juste in
rafi narral wattana wakati ko halaji himbe lurdodiri dum wadda rafi pamral rafi kawjaki lobbu ni handen wonno wadda sadar magi di himbe tawadirmu jonde jam wattana wakati ko himbe no pamrodiri fitina fu wala dum hoyan sanne himbe ponne
Adraman Daboji Isufu, Nosuka Matore Teuto John de Jamno, Morezion Doso, Owi Kokol Habaruji, Nawai Wailu de Jikuji, Nder Hebande, Woldeji, Mosala.
La communication
Kabaru Famude, when you took Jikuji Mudu, Jo Mundara, Nawatuko, what John de Labere, what the Labi Mutudi, and when you took Al Hali Jimudum, Kano Hun Kolati, what the Elenyalan the Water, saying Tokarum, Kula, what the Kula, the Jot
Alonter.
Amadu Bello Rashida. Owi nimbe no mbawi hisude wolde seni pami dume woni mana mudum odu no tawto jonde janno morezio maradi
ti oni en conflit deni rafi narral no hakkune ma e neddo gon mido andi no gadammi ko narral hebo undo wonno ko neddo handi lasibo fama no watta ko pamral hebo hakkune mo na deni wi'a himbe be narra noy gadammi ko be narra be gadane yewtereji pindinol dow mi ummatore daranido jonde jam mido wada ko watta be narra gan jonde jam hebo
etre en paix
Hussaina e Rashida lamni kam en kay ko jonde jam e potta na way tabitide
souvent c'est la pauvreté qui met
talkaku kan waddata golleji hirnyereji na rafide nako dari dum fadda ka fi o fu mido miija ko hakkilo fukkimo
pro autant la stimuler elle va venir
il y a des ONG
di ONG ji gondi no gada hawrin deji ko beidon andal ha nomi
na wontir do won do kibari me fulfulde haade sembe assalamu alaykum.